kutoka halo. Sikuachi baby, mimi hapa wakana kutiko udongo. Mana baby, wewe hapo ushana siya kwa ubongo. Pole 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 utani uwa mimi. You know I'm crazy for you, nimechizi mimi. Chonde 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 usini tose mimi. Anything you want, I will do for you. Sijiwezi, I wish nge kumfuwa. Niloeshe mwili wako tepe tepe. Unaonekana sugar cane juice ya mua. Mdogo dogo mteke teke. And I wish I could be a bed. Uni, mchuchu I don't know. Umenipa nini, mbona kila nikisinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Ila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Call me to crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Oh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile imekushika kwama. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba haleluya. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was a slit on your dress, yes, my only life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Ila siku ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda.